Cookbeats Productions.
Ya dawa gacho maila ya baba la
iwe rufu sadaro so
anda habu nyara dawa gacho mbuya ha dia nyara
iwe rufu sadaro so
iwe rufu sadaro
Jam up with